Kenakelle Borana anani baniti kollote chitri ayatani ardalle rakko misoma rakko bisani dui machu jiran godini guji baha rakko bisani kana kana baraddu kees jira projecting bisani ganna le gan kudani waiti ndurat hori billion hedduri ndal kaban jiran le ardalle akwari lafa jedutti akunduri han dada ibiddu buitati war lafati fu bulchins anani bandu bunne abba abdi roba akkan jede akkenne bisani kenakelle Borana nutte
galatu miyabba bigidi kenituni digibambo jidi durani Jani Boki Mali in Kabarba Dajule Motima Kunja Nana Genya Raga Era Kodra, Umata Magala Kanaleola Lu, Magambati Magala Kulileni, Giri Dikani Aroto Kurugani Janaro Hanilen, Badani Janaro Silen Girani, Yuram Kes Yurofanati, Manira Kobisani, Magala Kesabakatu Sibiko Pegira.
Yum Bakasa Yugare, Debun Bakatisa, Es Bakatan.
Debun Bakatisa Regan Alpha Bakujan and Demani or Gamalena Bakujan is the Girachuan in Gondi. Ya ci bille du bille jira ci bille da kam gudi ka ci bille bisamale na jira ci wan ngam dole baka jani jira ni yo ya amale mal tare nan ngun am bisan da wani bisani de jira wal kitte gurguru jira ni jira kan to kubri ku da jan ku da ja digidam
asun manu bitatte arge ta tun manu wa sunu guya ga mi targatan
ya ci birri digidam a birri ku da jani wa bitatte ji na mu ma umni ka ba male na mi ngam ni sani ni warga de digati de dun de ma ci jira
yola la ante tin je ti yola ni riko na kam je sanami akam je man jira nun man na ma tu man
ya ci jira Nenek si jiran kita bukan kita mandi katu, namun jangan itu bu, nanti rakuk video kejira, warna orangnya kan, najile warna diselle, kalle selle, warin olle, sulle, sulle jira, rakuk jirku, fala beram menajaru, bukti berbanne, umat ini kulam sina wajar ini dengin mukennya.
In kulam sina, umjat cuci jirani jira, abab diuni ab, garbab dia hampa akam jirani.
Garbab dia ti nanti rakuk tu kejira, rakuk amata kejira, najile lapke sedika, umat ini rakuk am tu kejira, rakuk amata kejira.
Fakir naf, ana hampa.
Ana gumi ejallo.
Eh.
Ana libangam toko ana goro dola ana bi asfal mamma khambe te chitimu danda
nami toko bisan fakkena bi warabatu rak agam ole fargata ta tum man fakkenu man ke tunat timme yohani yollenti yawanje ta
eh ani bakkeni ti ya ati ti jiwali ndaye alkanta ti kudani sadi dabbe ti ndaye bijan barbadi fi qaila de ne qaila to rafa qabde bijan argati bijala ma fadi ati dabbe je
yom hun
kale kale ardalle indagalle kanu mara konke
akombi yawalun fakkat
yawalun fakkat rakonu mate mara ada mannan nagelle bonna ke jira tu fara ko walun fakkat
abab di roba tanje tu jira abab di gudda sigala te fadda
ora bula sanille
ne ma mantana dubbi su jira hunene abab du surati titiga fara ma wajira odp ha ana li bani abab du gudda sigala te fadda ana li banke sat ba dia gamboji tan ke sat bi inte debo kama jirti jarkeni tok nagelle borana ke sat ka wari la fana anje de jarkeni tok gar bir khudani shani te num bitani biite bu yakin jil kargal gudda he jirajetti biite wari la fakan jira rakon bisani ana hesan ana le gamoji man nam tolchu jil
wa kuma ne tayo han nam bismale ali jajjaba akumu mati jil ni maga nagelle borana kan rayo kanu arre bijawara di forofa jitu fe makina fi namiyu fla rakan kabu
ya
bijam de rakuda ni jane dan kana arga chulu yo bayin fatu de rakuda ni de rakuda ni jane ya arga chulu ni arga de kana ni nalu wali ni ga bayinna nam khay jiru di de arre wara du di wal kabate ma di rawara batani ni wal kabate oro fa wandi di de bu soda chim tu khay jira
bisano nana gannale galchana go to wajit bisani du fani ngalani jadani timbiro bisano romial enterprise romial le ranam du bisne warra la falle du bisne bisan lubbu urrifani sani galchani jadani timbihan biiti kune gachaba te qara bisan gannale dawa ngalchani jadan gargan kudani oli chal surani project sunar degani ujjatan jadani taujjatan sana go rabajitin du matte jadani wadabajibri ayu dabarre bisan kuman kees jiran
bisan wonna ta kabani wa khay jiran jidwan bisan kana atauni nani jibbi jifayyo ila projectina kumu mulatu ta kamalla to latira ta garji dani nani golla khay sada bani agando to badiya jasi nafe di den tuti umat abdaki ka turte nu abdaki ka turte abdi sunamo yo bishan into ne nani rebu kabu surana nada kabi ni challa nabdi ko fintado abdi ga fakse nam suni oromia ran le akatuma yero gaba ba do gongor teknika kam suni nu mame ka kifate jera ma turte do gongor suna gamma tamo wani urmati duke ebu biiba singir
jerkani tok berro kudani shaniti bakena fagele borana dirgande dibbi tokko ole jirate namedu ke jirata ina gana le gamoji tan yo yula alte tinje e bu manan tolche tan amga aga mole bisan arga tan gelle yo aga mole ni bisan arga tan
e bu duri ba ka be ka mu takna no tan abara ta mena no gamoji tan jirote war ba dia ku ba to ha magali rafago ha madi bisani rafago di bisani bo ti ko ra ba taasisa turani amma immoo magaalaa hoosii waraabsisuu jiran. Baadiyyaa ammoo haali kan caalaa baay'ee ulfaata adam turanii kan jettuu fi nama dheebuuf guyyaa lama sadii oolatti jira. Saati amma dubbachuu jirra kanayyuu uummati qubbuma tartaatti qubatu bal'atee qubatutti guyyaa lama sadii bishaan irra oolanii haala jajjabaanii turanii argachuu hin jirti. Geejjibii qabanillee durii baadiyyaa qofa. Bishaan geessaa magaalaallee waan geessuuf dafee qabu irratti haala jajjabaatu jira. Ulfaata uummati haala bishaanii sodaachisaa fi jira.
Aanaalee agamitti akkan jiru yookaan ammoo ganda agamitti akkan jira? Nama agamitti bishaan dhabeetiin akka rakkachuu jiru lakkoofsa?
Aanaaleen gammoojjii keessumatti aanaalee banii kumee eeggalloo magaala Nageelle Boorana kan dabalatee haala dheebuu kan jajjabuun kan kee jiranii maddi bishaan uumamaatillee naannoon kun gammoojjii waan taateef bakka hundattu bishaan dagansaan hin jiranii uummata baay'ee of keessaa qaba. Kutaa warraa deebi'uun dhibbaa ol ta'uu of keessaa qaba.
Kun dhibbi tokko olitti bishaan dagataa rakkachuu jira.
Maatiin kun dhibbaa ol taatu rakkina kanaafi agarka taate namaa ergina. Dabree dabree maddoo wayii funaa jikkeessa argatuu fi waan haa qabaatu malee lakkoofsa hin jiru kun rakkoo bishaanii kanaaf taate nama ta'e jira.
Nageelle Booranaati, Gumi'eel Dallooti, Aanaalee Baniiti, gandi isi jal jirtu jechuun.
Aanaalee Ban keessaa mi'eessa simintoo dura dheeraa dhahaqallaa lafa hedduu naannoon bishaan kan barbaadu ardooti baay'ee jira. Naannoo kam Gumi'eel Dallooti wal qabatee akka dhiyeessatuun iddoon bishaan itti waraaban baay'ee jira.
Yoo waraaban kan fakkeenyaaf magaalaa yoo boottiin waraabuufi jiranii jedhan magaalaa jiru yoo gamboottiin kun nama gam dhaqqabuu danda'a. Boottii agamee bishaan waraaba. Torbaanis marroo qabna amambaa boottiin kun.
Boottiin tun lamatti waraabaa akka aanaatti yoo dhaqqabde malee akka namni dhuunfaa sunitti jidduun eeggaramii guddaan jira.
Gam kanaan ijoolleen barattoota faammaan jiru manneen barnootaa tanaa dheebuun cufaman faan jiru.
Manni barnootaa amma dhiyoo tanaa dhuboonni kun akkana jennee boqonnaa irra jirra amma banamuuf deemaa jira malee yeroo inni banamuuf deemu kanatti sodaa bal'aati jira. Harkaati barattoota uumuun wal qabatee qulqullinni bishaan dhugaatiitiin wal qabatee barnoota kan irratti deeggarsiif caalaa yookiin ittiin deemanii harkaati barattootaa fi fayyaa daa'immanillee wal qabatee rakkoo hedduuf nu taasisuuf deemaa jira.
Lafti amma bonaa deemuu jirti yoo ageetti namaa buuta malee fuuldur namaa bonaa jira. Waan agamisan sodaachisaa ta'onni kun.
Waan garmalee baay'een sodaachisaa. Iyyannallee goggoodhaa jirra. Gamahaan iyyuu amma agayyiitii akkuma jettu kana roobii agayyii agabbatee iddoo gargaraatti. Bishaan roobaa kan leentaatu abdii wayii jiraate malee akkata kanaan boliitti fufee yookaan agayyiti sun jikkaannaan malee sodaachisanii bishaanii walqixxee hin jirtu rakkoon dheebuu wal qabatu rakkoo kamiyyuu irraa sodaachisu.
Godina keessan kan keessa aanaaleen akkan jiran aanaalee hagamit jira.
Hojii bahaati aanaaleen akkan jiran aanaan walir gammoojjii ta'ee maddoota bishaanii walir qaqqabaa malee aanaan gammoojjii torbaatti jira. Aanaaleen kun ammoo aanaa gooroo doolafaa. Waa daraa aanaaleen jiranii rakkoolee gammoojjii kan hin qabani keessuma lafa irraa ka'ee ammoo maddi bishaanii walirra qaban maddi uumamata bishaanii.
Fuuldurii namaa bona horiin akkam nama jiru.
Horiin amma garmarraati goomisaa jira fooyyee jira bona dheebu sana akkuma namillee dheebutu dheebu qabani namni caala ammoo bishaan qulqulloo bakkichi arganilleetti horiin faayidaa garaagarummaa qabaata malee gar dheebuu cimaatti deema. Isaa kanaan wal qabatu. Waan fayyaa wal qabata irra dhiibbaa qabdigaa bishaan qulqulluun hin jirre uummati daa'imman barattu dhibee gargaraatiif bishaan marganii faayidamu irra rakkoo hedduuf saaxilamuu danda'a.
Abba Abduul Soraati gaafatamaa siyaasa baadiyyaa aanaalee baniitu waajjira ODP'tiin galateeffannaa raadiyoo sagantaa afaan Oromoo baqasuu jirtanitti nagaan bulaa kan soraa lafe.